Siri n'ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubahikaze makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema. Amakuru yacu turayahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihe mu Rwanda abatuye umujyi wa Kigali bakomeje kwegerwa bapimwa COVID-19, abatuye mu tundi turere tutari muri guma mu rugo barasaba leta ko nabo bakwegerezwa ababapima bakamenya uko bahagaze. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyongeye gupima COVID-19 mu buryo bwa rusange muri Kigali, abaturage basangwa mu tugari twabo. Ni igikorwa cyatangiye kuri uyu wa gatanu kikaza kurangira kuri uyu wa gatandatu. Nubwo biruko ariko abaturage batuye mu duce tutashyizwe muri guma mu rugo nabo basaba abashinzwe ubuvuzi mu Rwanda kubegereza ibikoresho ndetse n'abaganga babapima COVID-19 babasanze mu tugari twabo, kuko aho basabwa kujya kwipimishiriza bibasaba gukora ingendo ndende. Aba ni bamwe bavuga n'Ijwi rya Amerika batuye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera, ni mu ntara y'Iburasirazuba.
Hari igihe urwara inkorora, ibicurane cyangwa n'amanji ukagira ngo urwaye COVID kandi atari urwara uburwayi busanzwe. Ukabona nk'urugo rwose rurwaye indwara imwe, ukaba watekereza uti ese ubungubu nta korona yaba irimo, kubera kutabasha kwipimisha umuntu ahera mu gihirahiro nyine cyo mu rugo. Ariko nyine ukumva hari aho wakwipimisha. Nk'abaturage batuye muri kano gace twakwifuza ko byaza hafi yacu, noneho rero izo serivisi tukaba tuzikorerwa hafi.
Kwipimisha gusa ejo hari mesaje twari twabonye itubwira ko ibipimo bisa naho biri kugenda biba bikeya, ko ngo umuntu ushobora kuba yikekwa ko ashobora kuba afite ibimenyetso bya COVID ashobora kwishyira mu kato akajya mu cyumba cye, noneho mu gihe yumva ko arushaho kugenda aremba noneho akabona kujya kwa muganga.
Kubera nyine numvise ko bifata umuntu akagira umuriro agakorora no guhumeka nabi, muri ibyo bimenyetso nkaba nyine narafashwe n'izo giripe. Dukeneye nyine abaganga baza kudufasha gupima iyo COVID.
Abafite amavuriro yegereye abaturage azwi nka poste de sante wavuganye n'Ijwi rya Amerika yumvikana asaba leta y'u Rwanda kubaha uburyo bapima indwara zose, kuko bakira abarwayi benshi. Uwera Marceline ayobora poste de sante ya Kabeza mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera.
Gusa twakiriye abarwayi benshi ariko bafite inkorora nyinshi, imiriro, ibicurane, ku buryo natekerezaga ko ari na COVID nkajya mpamagara ngo batuzanire n'ibipimo, wenda tujye dupima no kuri poste de sante bikanga ngo kubera kwipima ari bikeya bakatubwira ngo tujye tubohereza ku kigo nderabuzima. Kuko kumubwira ngo hita uva hano giririma kwipimisha ahita yumva ari kure, avuga ati mvuye hano kwivuza ndongere ntege ngi iririma, ariko twabaye tubifite twakabaye tumupimye, ahubwo wenda tugatanga raporo tuti uyu munsi twabonye abarwayi abana.
Uyu muforomo asanga inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda ko byabafasha bahawe ibikoresho bipima COVID-19 mu gihe muri iki gihe indwara irushaho kwiyongera umunsi ku munsi.
Icyifuzo ngiye mfite muri iki gihe cya COVID, kubera ko abarwayi benshi batugana, nifuza ko mu maposite de sante bashyiramo ibikoresho byo gupima COVID bakaduhugura, hanyuma umuntu tubonye ashobora kuba yifite tukamupima. Centre de sante iri kure cyane, nko kuva hano kuri moto ujyayo ni amafaranga 1000. Ikindi cyifuzo mfite ni uko mu nkunga zigenda ziboneka, twahabwa inkunga nk'udupfukamunwa, nko kubona amazi yo gukaraba abarwayi buri munsi. Ni ibintu byiyongeye, kugira isabune yo gukaraba buri munsi, kugura udupfukamunwa, kwambara ga kenshi.
Usibye ibikorwa byihariye byo gupima COVID-19 bijya bikorwa na Minisiteri y'Ubuzima, abaturage babasanze ku misozi yabo. Ubundi iyi Minisiteri itangaza ko umuntu ufite ibimenyetso akaba yakeka ko afite COVID-19 ajya ku kigo nderabuzima kimwegereye akaba yabasha kwipimisha. Ibyo usanga bamwe bagaragaza ko hababera kuri. Kugeza mu Rwanda abantu bagera kuri 1,956,866 nibo bamaze gupimwa COVID-19 kuva yakwaduka mu Rwanda. Muri aba hagaragayemo abagera ku 362,328 bayisanganywe, barimo abagera ku 442,739 bamaze gukira, n'ibihumbi 16,871 bakirwaye, mu gihe abagera kuri 718 bamaze guhitanwa n'iki cyorezo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Umunyarwanda Moize Mugisha kuri uyu wa gatandatu ntiyashoboye gusoza isiganwa ry'amagare ry'ibirometero 234 mu mikino Olympique ya Tokyo kubera impanuka. Ni irushanwa ryegukanywe n'umunya Equateur Richard Carapaz akurikirwa na Tadej Pogacar wo muri Slovenia uherutse no gutsinda Tour de France. Ku mwanya wa gatatu hari umubirigi Wout van Aert, uyu akaba ari nawe watsinze umudari wa zahabu mu mikino iheruka ya Olympique yiriyo muri Brazil. Iri siganwa ry'amagare ryatangiriye mu busitani bwa Musa Shinonomori risoreza ifuji mu nkengero z'umujyi wa Tokyo. Ryatangiye ririmo abasiganwa 128 baturuka mu bihugu 57, haje kurangiza abakinnyi 85 gusa. Umukinnyi Moize Mugisha ari mu bakinnyi 41 batashoboye kurangiza iri rushanwa. Ku murongo wa telefoni kuva ifuji mu gihugu cy'Ubuyapani ndi kumwe na Moize Mugisha. Moize, tangira utubwira uko wavuye muri iri rushanwa.
Cyaje kuba kugira ntangize iryo siganwa, naje kugaruka inyuma ku modoka njye kureba amazi, mu gihe ncometse imodoka y'abakomiseri. Niba hari ikintu yikanze sinamenya, nagiye kwambona yafunze imodoka, niyo yibagize yuko nyicometse inyuma ntegereje imodoka yanjye mpate panaje y'amazi. Akimara kuyifunga nahise nyigonga, kandi babizi igare riba ryirukanka cyane. Hari icyuma yari ifite inyuma ku modoka cyahise kimbaga ku mutwe, cyageze naho mpita njya mu bitaro barahadoda. Niyo mpamvu nahise mva mu isiganwa gutyo. Gusa nari ngifite imbaraga, twari tugeze 140, habura kilometero ndumva bitarenze 90 kugira ngo isiganwa rirangire.
Bivuze ko wari umaze gukora ibirometero byinshi cyane, byagaragaraga ko wari hafi na bimwe mu bihangange ku isi. Kugeza ugeze kuri ibyo birometero hafi 140, wabonaga ibintu bigenda gute? Wabonaga amahirwe ufite angana
ate? Muri njye nari mfite icyizere ko namaze kugera muri birometero, ntangira gukora izindi mibare nkavuga ati abakomeye bose ndi gutangira kubona uko bahagaze. Ndabarantwara mpaka kugera mu birometero bya nyuma, ningera nkimeze neza nyifite imbaraga, nabasha kuba nagerageza kugenda ngo njye gutsinda ndebe ko binshobokera. Atanshobokera nanone nkagenda nkajya gushaka umwanya mwiza na none ushimishije.
Gerageza utubwire mu bijyanye na tekinike zo gusiganwa. Hari bamwe nabonaga bahaye intera kiriya kivunge wowe warurimo, nibaza ko ari abantu hafi 7 batangiye basiga abandi cyane, hanyuma kiriya kivunge nacyo nyuma irushanwa riri hafi kurangira ubona ko nacyo gihagurutse gishizemo umuvuduko. Ibyo bivuze iki?
Bari aba bari imbere basize igikundi cy'abantu benshi, nabo bagiye gushaka amanota yo mu muhanda. Hari abasprinter ndetse n'abazamutsi, kamwe mukabone yuko niyo umukino ugiye kurangira bahita babafata. Ubwo rero amatekinika abamo barabareka bakagenda bajya gushaka ayo manota. Igihe cya kurusi iyo kirimbanyije kiri hafi kurangira, niyo mpamvu ubonera peloto ihita ikoresha imbaraga cyane zishoboka zose bagahita bafata ba bandi bagiye gushaka amanota. Uko bakoze ireri gatoya basanga ba bandi bagiye gushaka amanota n'ubundi bagonze umurongo.
Hanyuma Moize, nk'uko nari mbivuze mu kanya, nakubonaga utwara igare uri kumwe n'ibihangange birimo umunyasloveniya Tadej Pogacar uherutse gutsinda Tour de France, ibihanganye Wout van Aert watsinze umudari wa zahabu mu mikino Olympique yiriyo muri Brazil. Kuba wari kumwe nabo bakinnyi hafi na hafi, kuri wowe nk'umukinnyi ukigerageza kubigira iby'umwuga, wumvaga bimeze gute?
Numvaga ari ibintu bikomeye kandi ari n'iby'agaciro kumva ko ndi gukinana n'umukinnyi uvuye gutwara Tour de France ndetse n'abandi bose bari kumwe. Kumva ko ari experience ikomeye kandi nkwiye kubigiraho, nanjye nkazagenda mu minsi iri imbere nkagenda kuba nayitoza kugira ngo nanjye ndebe ko mu myaka 2-3 iri imbere naba ngeze kuri levo nk'iyabo, ngabashe kuba nanjye natwara amasiganwa akomeye agiye atandukanye.
Twavugaga ku bijyanye na tekinike yo gutwara no gusiganwa, ikigaragara nuko iyo urimo gukina uri wenyine, cyane cyane ko ari we wenyine waruhagarariye u Rwanda, hari ibihugu bimwe na bimwe byari bifitemo abakinnyi 5 n'abandi bari hasi ya 5, ukabona ko bagerageza gufashanya. Iyo umwe basa nkaho ari we baha amahirwe, bamureka agakomeza gutwara, abandi bakagerageza kumushakira amazi no kumushakira za barafu. ingorane ziri mu gukina uri wenyine ntizihe Moyize
umvuze rwa bw'abakinyi batanu barimo havamo umwe akabitangira kemera gakora abandi bakamuzanira amazi ariko ngiye kuko ndi umwe urumva umwe agomba kwimenya akamenya uko akwiye gufora wingo wa mukino kugira abashe kuba yawurangiza
mu gusoza Moyize Mugisha iryo siganwa abantu benshi bavuze ko riri mu masiganwa akomeye cyane 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 ukurikije imisozi mwuriraga ukurikije andi masiganwa wagiye ujyamo wowe wari bonyuti
ni isiganwa rikomeye cyane mu marushanwa yose nagiye muri championnat y'isi nagiyemo ya Afrika nagiyemo African Game nagiyemo ariko ni irushanwa riri kuri evi ihambaye kuko nagiye gutangira kwaryo ndebamo hagati hajya n'ibirometero bya nyuma bagiye kugeramo uburyo rigenda irushanwa rigaragara yuko rikomeye nawe reba abakinnyi bose ntuvuye muri Tour de France wese yaje kurikina kandi abizi nta minsi ibiri itatu iciyeho basoje Tour de France ngo bose babe bafata ikiruhuko bose bahise bamanuka bose baza isiganwa rikomeye cyane bishobora kuba rinarenze Tour de France nubwo ari iby'umunsi umwe
Moyize Mugisha nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya Amerika kandi tukwifuriza amahirwe mu yandi marushanwa uteganya kuzajyamo urakoze cyane
murakoze cyane nawe
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti zacu ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte
ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwa uko wayakemura
ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha kuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye kuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura
kuri kiri kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni ku 104 nibice bitatu FM
komeza kugubwa neza wuteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukagezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera I Kigali mu Rwanda turabibutsa kandi ko muri iyi minsi ibiganiro tubageze hari ibyibanda ku myumvire iri muri sosiyete ndetse no guheza abandi cyangwa se discrimination mu kiganiro cya none rero tugiye kuganira ku myumvire abantu bafite ku inzoga aho usanga hari abumva ko kunywa inzoga bigaragaza ko umuntu ari umugabo ese iyi myumvire ubundi ishingiye kuki haba hari abigiraho ingaruka se hakorwa iki ntimucikwe n'ikiganiro cy'uyu munsi iki kiganiro gihagarariwe na Nigena Roger Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma naho njye ugiye kukibagezaho nitwa Marie Claire Singizwe tubahaye ikaze
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/14 iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Instagram Twitter na YouTube wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
Ikibazo cyo kunywa inzoga gikomeje kugaragara cyane mu Rwanda ku buryo buteye inkeke aho usanga n'abana b'imyaka 12-15 basigaye bazinywa ntacyo bikanga nyamara amategeko y'u Rwanda ntiyemerera umwana uri munsi y'imyaka 18 kujya mu kabari cyangwa kunywa inzoga muri rusange raporo ivuga ku bukungu n'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage ya komisiyo y'ubukungu y'umuryango w'abibumbye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba yo muri 2018 yagaragaje ko u Rwanda rukwiye kurwanya ubwiyongere bwo kunywa inzoga kuko rwari ku mwanya wa kabiri muri aka karere mu kugira abaturage banywa inzoga nyinshi ni mu gihe kandi ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC muri 2015 bwagaragaje ko rimwe n'ibice 6% ku banyarwanda 200,000 bari hagati y'imyaka 14 na 64 bahuye n'ingaruka zo kunywa inzoga naho 76% by'abantu bari munsi y'imyaka 35 bakaba barabaswe n'inzoga cyangwa se bakaba barahuye n'ibibazo batewe n'inzoga. Habyarimana Jean Bosco utuye mu karere ka Gatsibo avuga ko yatangiye kunywa inzoga afite imyaka 15 bikaza kumugiraho ingaruka nyinshi harimo gucikiriza amashuri nk'uko akomeza bitubwira kuri mikro ya mugenzi wacu David Hitimana.
Nitwa Habyarimana Jean Bosco. Nagiye mpura numva ijambo rivuga ngo iyo umuntu w'umusore atagiye mu kabari ngo abe yakwicara agasangira n'abandi bagabo agacupa ngo mu by'ukuri ngo abe umugabo mbwa, nta bwenge ngo ashobora kubona bwo kuba yaziteza imbere kubera ko ngo nta bajyanama bafite. Akenshi bumva ko abajyanama babonekera mu kabari kuko nibwo muba mwahuje umutima muri gusoma ku gacupa, nibwo nyine nanjye naravuze ngo reka mbe nk'abandi bagabo nyoboka iyo nzira nkajya numva ko nimba nakoreye bibiri ngomba kugenda tukanywera igihumbi ngo ngiye gushaka inama. Kandi mu by'ukuri izo nama ntazo nigeze mbona.
Wabitangiye ufite imyaka ingahe?
Nabitangiye za 2011 ndumva nawe ufite imyaka 16. Ahanini nabitewe n'ikigare nk'abasore bagenzi banjye twakoranye bano nakuze njyewe mu by'ukuri ntari umusinzi kuko mu rugo turi abantu bakunda gusenga cyane, ariko najya nko kwiga nkahura n'abandi basore bakambwira ati se wowe ko utanywa agacupa ubona ari sawa, nimba numva ntacyo bintwaye bagahita bambaza nk'ikibazo cyo mu buzima busanzwe ngese ngo umugore ngo abantu n'umugabo gute, nkahubwira ati ntabyo niyiziye ndacyari muntu bati ibyo biba mu kabarisha, nibwo nanjye nayobotse inzira y'akabari ngo ngiye gushaka inama.
Hari izindi ngaruka byaba byarakugezeho?
Ya byazingizeho nyinshi cyane kabisa. Ya ingaruka ya mbere ni ukuba nta terambere rirenze nigeze ngeraho. Ingaruka ya kabiri navuye mu ishuri mburagihe ntarangije amashuri numvaga nifuza kurangiza kubwo kugira ngo mbe umugabo hakiri kare.
Ni izihe nama wagira urundi rubyiruko?
Nama nagira urundi rubyiruko ni uko urubyiruko bagenzi banjye bareka inzira y'ibiyobyabwenge, icyo ni icya mbere. Icya kabiri bakirinda ibigare bishobora kubayobya bakabajyana mu tubari bikabajyana kunywa ayo matabi ngo nibwo babone inama. Inama ziri ahantu hose, rubyiruko no mu rugo wakwica n'umubyeyi akakugira inama kandi ugatera imbere, buri muntu wese yakugira inama ugatera imbere. Bityo rero twiyunze ibyo bigare byo kuba byagushuka bikakwangiriza ubuzima bikagushora mu ngeso mbi, ndakeka urubyiruko rw'u Rwanda twatera imbere muri rusange tukareka kumva ko kuba umugabo ari uko wagiye mu kabari, tukumva ko ahubwo kuba umugabo byo biharanira. Yego,
turamushimiye Habyarimana Jean Bosco umaze kudusangiza ubuhamya bwe. Mwiyumviye ko ubuzima bwe bwari bugeze aharindimuka kubera kugendera ku myumvire y'uko umuntu utanywa inzoga ataba umugabo w'ibitekerezo bizima bitewe n'ibyo yakuraga mu kigare yagenderagamo. Kuri ubu yaje kubivamo, ubu ni umugabo ufite umuryango kandi utekanye. Ese wowe uduteze amatwi, wumva ubundi hakwiye gukorwa iki ngo iyi myumvire ifitwe na bamwe ku kunywa inzoga ihinduke kugira ngo hato n'urubyiruko rubyiruke ubu rutayigenderaho? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728 02 32 32 cyangwa se kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Reka noneho dufata akanya twumve indirimbo y'umuhanzi nyarwanda Niyo Bosco yise Mapia Flesha. Turagaruka mu kanya.
Aka gacumindiramo nirurangiza kandi ntibyoroshye kukavamo. Iki kigonde nirirwamo kizanyiza cyangwa kinyitebe waniremo.
Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo.
Ntibemere byacaci ngo nibajya no kwaje kukibi bakoza bakwite panci. Bafitanye bifu na sota banga kumbona ndi soba batisha tugotomera utazabimbwa. Bafitanye bifu na sota banga kumbona ndi soba gotomera utazabimbwa. Mafia nubesha boya nubesha ukabumfatiranye ngo nuko ndumuri ni musa ibi byanumye.
ni ikiganiro ejo.
Barani koti sabanira okospanjo kako aivyo vitwika njaja wangi wajishe gatijitwe
noramu. Umuhanzi niyo Bosco ati akagaco mpindiramo nirurangiza kandi ntibyoroshye kukavamo. Kazankiza cyangwa kanyice bihwanire mureka rero twizere ko wowe uduteza amatwi ugenzura neza agaco uhindiramo kuko ari inshingano za buri wese kurinda ejo hazaza. Nkibutse ko icyari kiganiro ejo uri kumva ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu Radio rya Amerika. Mu kiganiro cy'uyu munsi turi kuganira ku myumvire abantu bafite ku kunywa inzoga, aho usanga hari abumva ko kuzinywa bigaragaza ko umuntu ari umugabo w'ibitekerezo zo bizima n'ibindi. Bimwe mu bigize ingingo ya gatatu ibihugu byihaye ngo bigere ku iterambere rirambye harimo kurwanya no kwirinda ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ndetse n'ikoreshwa nabi ry'ibisindisha hagamijwe ubuzima bwiza bw'abaturage kuko bigira ingaruka ku buzima n'imibereho myiza byabo. Ariko se abaturage bo hirya no hino mu gihugu by'umwihariko urubyiruko bitwara bate mu gihe hari abagifite imyumvire y'uko kunywa inzoga bigaragaza ko umuntu ari umugabo? Reka twumve ibitekerezo by'abaganiriwe na mugenzi wacu Noel Imana Ishimwe bari mu rubyiruko n'abakuze mu turere twa Ngoma na Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro cya none.
Ya ntabwo ari bwo bugabo ahubwo wenda aratinyuka nk'ikimubangamiye akaba yakivuga kubera ko yashyizemo agasa, ariko ubundi ntabwo ari ukuvuga ngo ni bwo bugabo
urutanga inzoga twavugane urumva nyine muri inshuti uba utazimwe icyo gihe birangirira abakobwa ati twavugane iki niwe kugira ngo dukomezanye urasomaho we nkanjye udasomye nkore kadasa ubwo iyo utayinyweye muhita murangiza abakobwa ati wowe kugira ngo ube nkatwe kandi usomeho nawe w'umugabo ubwo iyo udasomye biba birangiye icyo gihe iyo wasinze ni kwa kundi nyine urabuba usambanye ibintu nk'ibyo.
Inzoga ubundi ni ikintu kiza ukajya mu busambanyi, kandi ikindi cya kabiri nta ejo heza nta terambere baba bafite.
Nirari kandi igendanye n'ubwihebe, kandi ikindi nanone urebye urubyiruko ahenshi na kenshi urubyiruko rw'iki gihe nta mafaranga dufite, ntabwo ari ibintu by'ibanga. Ubwo rero ifashe yose make yawe nta kundi yagushimisha utabanje kuyamwa mwakantu.
Kunywa inzoga ntabwo avanga abantu bose ntibareke inzoga, iryo tegeko ntabwo waribona. Ariko hari imyaka itemere kunywa inzoga nanone. Rero mbyiruka igihe cyacu umuntu unywa inzoga ari umusore yafatwaga nk'umuntu wandavuye.
Oya nyine ni bwa buyobe, ubundi umwana wananywa inzoga ubundi ababyeyi bavuga ko nanone nta kintu ngo ategekanya ko azamumarira, aba yagiye. Kuko iyo yanyweye inzoga aba yagiye no mu biyobyabwenge byose tubitwa akadufata.
Mbere nyine mbona umuntu w'umugabo nyine ni umuntu ahubwo utanywa inzoga ufite imico myiza nyine wikorera ukanizigama.
Umuntu w'umugabo w'urubyiruko ni umuntu ushakisha imibereho, naho umuntu ubyirukanywa uwo ntabwo aba arimo aca umurongo ahubwo.
Ibyo ni byo nari ngiye kuvugana, nari nzi ko ashobora kubikura mu kigare cy'abandi bana, ariko umubyeyi kubyigisha umwana we byo sinzi ntaho ndabyumva.
Njyewe ibyo mbyumva hari ubwo uba ushaka umuntu runaka uvuga ati uriya muntu kugira ngo mubone ngire icyo musaba akunda kunywa, nzamugurira dusangire hanyuma mukureho cya kiri nashaka kumubaza cya urwagwa cyangwa na za nzoga bajya banywa z'ibyuma uvuga turi hanika kunda. Bijya bibaho cyane ukajya ahantu wenda hari urubyiruko ugasanga ntiwisanzemo kubera ko wowe utanywa bya bintu bo banywa bakaba banaguhinda tugirayo.
Urabona nk'uyu mwana se yabyirukanywa ntabwo kunywa inzoga ari bwo bugabo.
Mu biganiro nyine inshuti mbi baba baragize inshuti mbi, umukobwa we kenshi bakunda n'ibiriya nyine bagira inda z'indaro, abahungu ugasanga yavanye mu ishuri na Minerval itabuze ashwara ari w'abahungu abibutse ubuntu atwara kubera nyine ibyo biyobyabwenge. Iyo agiye mu nzoga n'ibiyobyabwenge bindi n'amatabi byose biraza akiri muto.
Turabashimiye aba badusangije ibitekerezo byabo. Bamwe bati ni ubuyobe, abandi bati ntacyo wakoresha amafaranga yawe utabanje gufata amakantu, aha nyine baba bavuga inzoga.
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganira uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/28/584. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Muri studio nakiriye mugenzi wanjye Christella Uwicyeza aje kutugezaho ibitekerezo byanyu bimaze kutugeraho ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi. Christella, ikaze muri studio.
Urakoze kunyakira.
Ese wowe uboneye imyumvire abantu bafite ku nzoga? Bamwe bavuga bati utanywe inzoga si akagabo, ntago waba utanywe agacupa ngo wicare usangire na bagenzi bawe ngo ugire ibitekerezo bya kigabo. Aho ibi ngibi ubivugaho iki?
Icyo mbivugaho cya mbere cyo nk'uko twari turi kubivugaho ni imyumvire. Kuvuga ngo bafite ibitekerezo aho tubona bafite ibitekerezo uko bose bavuga ko banywa inzoga, hari n'abanywa ibidasembuye. Kuyo biza kuba ari ibyo, nta muntu utanywa agasembuye.
Urakoze cyane Christelle. Ariko mu kanya nahoze numva indirimbo y'umuhanzi New Bosco, irandirimba ibumbatiye ubutumwa
njyane cyane
ati bafitanye bifu na soda.
Oya, ntayo ntayigomba kuhaba.
Ati ma peer pressure. Unumbese nanjye ku giti cyanjye simpamya ko umugabo w'ibitekerezo bizima ari ukuba wanywa inzoga, cyane cyane ko tuzi abajya bazinywa nyine zikabakura mu bagabo. Ntabwo turi kuvuga ko kunywa inzoga ari bibi, ariko unywa mu rugero bitewe n'ikigero cyawe. Nibutana yinywa nyine ntuyinywa
kandi ntibizakubuza kugira ibitekerezo.
Rero umwanya ni wawe, watugezaho ibitekerezo bamaze kutugezaho kuri ingingo.
Kwihuse Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati "Kuba umuntu anywa inzoga ntabwo ari byo bigaragaza ko uri umugabo. Ni imyumvire idafite aho ishingiye. Kuba umuntu yaba anywa inzoga cyangwa ibidasembuye ntibikwiye kuba urwitwazo." Naho Irambo Nakini uherereye mu karere ka Bugesera yagize ati "Kuba umugabo si ukunywa inzoga, ahubwo ni ukugaragaza ibitekerezo byubaka. Abacyumva ko kunywa inzoga ariko kuba umugabo ni ukwibeshya cyane." Naho Freddy we yagize ati "Kuba umuntu yakwitwa umugabo ni uko abakora ibikorwa bifitiye benshi akamaro." Naho Harerimana Jean Paul uherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyacyonga yagize ati "Urubyiruko muri ibi bihe byaguma mu rugo nibirinde gukoresha ibiyobyabwenge n'ibisindisha. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, ibi ni byo bitekerezo tumaze kwakira, ariko namwe mukomeje kudukurikira mukomeze mubyohereze, tuzabiheraho ubutaha." Claire wakomeza n'ikiganiro.
Urakoze cyane Christe. Ngaho genda rero usome ku mazi, turasubira mu kanya utugezaho ubutumwa bwakugezeho buvuga ku kiganiro cyatambutse ubushize.
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/28/584. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Inzobere mu mitekerereze ya muntu zivuga ko ubwonko bwa muntu bukomeza gutera imbere kugeza agejeje nibura imyaka 25, bityo ko kunywa inzoga kare bibusubiza inyuma. Twaganiriye na Madamu Usabimana Hawa, inzobere mu mitekerereze ya muntu, maze atubwira ko nubwo nta myaka myiza ihamye yo kunywa inzoga iriho, ariko ngo byibuze hejuru y'imyaka 20, ibitekerezo n'umubiri w'umuntu bishobora kwakira ingaruka yahura nazo. Ese ni inama ki inzobere mu mitekerereze ya muntu igira abagifite imyumvire y'uko kunywa inzoga bigaragara ko umuntu ari umugabo?
Buyinywa abasha kubasha kumenya ikigero afatiyeho abari uyu mugabo, kuko nyine wababasha kubasha no gukora maîtrise ku giti cye kuyango atarengera bikaba ibibi. Ariko ahanini umuryango mugari nyarwanda ukoresha kwera ko iyo wayinyweye nyine gasa nk'uyigukura mu mitekerereze yawe isanzwe, ituma ukora ibintu bidasanzwe, kuko biragaragara yuko nyine iyo ntera imaze kuba ndende. Icyo nagira urubyiruko rero inama ni ukumenya ko atari rwo butwari pe, nabo ubwabo bakareba. Nk'uwagiye muri ibyo bijyanye niba no kunywa inzoga n'ibisindisha cyane, uyu munsi wa none harimo abo amashuri yananiye, kandi dufata ishuri nk'ikintu gishobora kugufasha ejo hazaza. Harimo abo uyu munsi wa none byabayeho akaramata kugeza ubwo kugira ngo azave muri ibyo biyobyabwenge, muri izo nzoga bisaba kugira ngo bamujyane mu bigo ngororamuco.
Shuti muduteza matukui masegunda make cyane turaba tugeze ku isa 12 aho mukurikira ikiganiro dusangira ijambo muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Edirwema uwashyize hamwe ibi biganiro ni Facile Gabeho twese tuba